Yeah, Toti, this is for you. Asante sana. Been there for me through thick and thin.
Shaka tuo ane, sijali toto nice, nimekuzimia. Nataka penzi lako, milele na milele. Usijali penzi wangu, mbali tutafika. Nini unataka? Sema my dear. Usikope my love, baby don't fear. Hakuna matata, baby come here. Mimi na wewe, mchana paka night.
Bush baby,
usijali we.
Bush baby,
let's get it on.
Bush baby,
you're the one for me.
Bush baby, nimerudi kuwa shika. What?
Kwa gara kufanchi panye,
baby.
Mambo flani, show me what you got. Umbo lako dada, figure number 8. Songea karibu sasa, baby come near. Nikisema how you like it, sema very nice. Satisfaction kwako, nataka urelax. Usijali toto langu, kila kitu.